murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe n'inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri ruriya rubuga wa3@ radio yacu voa@ mu gice cya Murisanga, no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Murakurikira iki kiganiro neza igihe kirimo gihita.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko Murisanga. Insanganyamatsiko y'uyu munsi: kurinda umwana guhohoterwa, uburaya no gucuruzwa bishingiye ku gitsina. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'umwana, Save the Children, uvuga ko ibi byaha, kuko ni ibyaha bihanwa n'amategeko, biba mu bihugu byo ku isi yose ku bana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Ku bantu bose bacuruzwa ku isi muri rusange, 27% n'abana. Muri bo nabo 2/3 ni abakobwa. Ni benshi cyane rero. Kwita ku mwana no guteganyiriza ahazaza. Mureke dushyire hamwe tumurinde, ni intego y'urugaga Umwana ku Isonga rwo mu Rwanda. Nibo tuganira. Umutumirwa ni Ruzigana Maximilien, umunyamabanga nshingwabikorwa cyangwa se umuhuzabikorwa w'urugaga Umwana ku Isonga. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Maximilien,
salame.
Urahura koma?
Muraneza Toma.
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mwiza kamiri.
Mu burenganzira bw'umwana harimo kwiga. Abana b'abanyarwanda ubu bajya mu ishuri uko bikwiye?
Abana b'abanyarwanda bajya mu ishuri uko bikwiye, ariko nk'uko mubizi uburezi bugirwamo uruhare n'abantu batandukanye cyangwa ibice bitandukanye by'abantu, harimo ababyeyi, leta ubwayo ifite mu nshingano icyo cyiciro cy'uburezi bitewe n'ibyo igena kugira ngo abana babashe kwiga, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ba leta kugira ngo byibura iyo ntambwe iterwe umwana abashe kugira ubumenyi bwatuma abasha kwibeshaho no kwishaho abana.
Iki kiganiro yego
tuvuze ko ariko atari mu inzitizi ziboneka nk'uko zaboneka n'umuntu ucunga urugo rwe bwite, hari ibyo ashobora kutabasha kugeraho kandi abyize.
Nari ndimo mvuga Maximilien ko iki kiganiro atari icyawe nanjye twenyine, ni icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Nagira ngo rero mutangire mwiganirire. Uwa mbere dufite kuri telefoni ni Niyitanga Simon. Niyitanga,
karame.
Urahura komeye? Umwaka mwiza. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Banza ubwire umutumirwa aho uherereye.
Urakoze. Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Kamonyi. Ndagira ngo ngarire umutumirwa ngira ibyo mubaza, wenda nagire n'ibyo nsobanurira wenda ku mbogamizi zanjye mfite. Nk'uko bitwa ngo umwana ku Isonga, ndagira ngo mbanze mubaze umwana ku Isonga. Baba bashaka kuvuga iriya Isonga, bavuze ngo umwana ku Isonga. Isonga ariyo baba bashaka kwerekana aho ngaho, icyo agihereho ambwira.
Ariko ubundi kuba ku Isonga, ubundi wumva icyo aricyo?
Ubundi kuba ku Isonga mba numva nyine ari kuba imbere cyane. Ubwo rero se nibaza ukuntu iyo bavuga ngo umwana ku Isonga ho, ntabwo mba ndi kubyumva neza. Ubwicaro araza wenda afite uburyo ari bubimbwireho akanisobanurira. Hanyuma rero ndagira ngo nanone ngira kandi mvuga kuri ibi ngibi byo ku Isonga. Kuvuga ngo umwana ku Isonga ni byiza, ariko nanone bashobora kubivuga ngo ni ku Isonga. Njye nkabibona kuba ku isonga ku rurimi gusa kuruta kuba ku isonga mu bikorwa, araza kumbwira ubundi kuba ku isonga k'umwana byakagenze gute byagakozwe bite kugira ngo tuvuge koko ngo umwana ari ku isonga, akwiye kwitabwaho ate ngo aba ari ku isonga, akwiye gufasha iki ngo aba ari ku isonga, akwiye we gukora iki nk'umwana ngo aba ari ku isonga, nubwo ntacyo nk'umwana akwiye kwitabwaho, araza kubimbwiraho mu buryo bwimbitse. Hanyuma nanone ku isonga hari ibyo arambwira nk'abashinzwe kureberera abo bana ku mategeko babivugaho iki, ku mategeko akiri nkene nisongiye mbivuga akiri nkene igice zafatari yava ku buryo bushimangiye neza busobanutse bumenywe na bose, bakora iki kugira ngo nk'abana bamwe bataza ubwo burenganzira mu gihe bagize icyo kibazo cyangwa bagahungabanywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakora iki ngo abo bana bafashwe ku kibazo icyo ari runaka bahuye nacyo? Ati ntacyo nshaka kwa gushyira mu hano kuko birahari byinshi, bo bakora iki kugira ngo abana bamenye inshingano zabo n'uburyo bwo gutanga ikibazo bafite? Abo ngabo bitwa umwana ku isonga bakora iki, hanyuma bakorera he? Hanyuma araza kutubwira kugira ngo umwana ku isonga ibe mu gihugu cyose, kuko abana n'ab'igihugu cyose byo bikorwa bite? Ushobora gusanga umwana ku isonga iri gukora igakorera mu mujyi wa Kigali gusa, nk'uko ibikorwa byinshi by'abaturarwanda usanga biri mu mujyi wa Kigali, ibyo nakwita wenda bibareberera cyangwa biri ahantu hamwe mu ntara imwe, bakora iki kugira ngo bye biri ahantu hose mu gihugu? Aze kumbwira ubushobozi bafite mu gufasha umwana bwo bungana iki, buva hehe ko twumvise ari umuryango wigenga?
Umva niyitanga hindiraho ngaho kuko ndumva ufite ibintu byinshi cyane, ariko rero haba hari n'abandi baba bakenera bo gufata ijambo. Noneho ubuhini aho ngaho turebe ukuntu Ruzigana Maximilien agusubiza utu tuntu. Urakoze Ruzigana, umwanya ni uwawe.
Ikibazo kiba icyo numvise cya mbere avuga ati ese amategeko y'u Rwanda ko ari nkene, ati ese abana umwana ari ku isonga, nibyo numvise aho nahereye nkavuga ngo umwana ku isonga, kuki muvuga ngo umwana ari ku isonga ngo ese ntibyaba biri ku rurimi gusa? Nagira ngo nubwo ntamenye aho yabajije ari niba ari mu Rwanda cyangwa ari hanze y'igihugu,
ako ngako nako yego ari mu karere, ari mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi.
Nakoze cyane, ari mu karere ka Kamonyi.
Yego, yitwa Niyitanga Simon.
Cyo nagira ngo mpere kuki asoreje aho abaza tese umuryango ko ari umwana ku isonga ukora iki, ukorera hehe? Ari umwana ku isonga ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo i Remera, nta nubwo biro byacu biri kure cyane, ni ku muhanda ugana Kimironko niba aheruka i Kigali uturutse kwa aho bita kwa Rando ukomeza, hari ahantu inyura hari etaje iriho icyapa cyacu, turi ku muhanda mukuru. Ibyo navuga rero ibijyanye n'ibikorwa kwarije umwana ku isonga yagiye igira ibikorwa mu turere dutandukanye, uretse ko akenshi ntabwo ibikorwa bya kwarije ubwayo ari ibikorwa na secretariat yayo cyangwa se ubuyobozi ibiro byacu, ahubwo dukorana n'abamambure bacu, abanyamuryango bacu. Hari imiryango yacu ifite ibikorwa ikorera mu ntara, hari n'ibyo natwe twajyaga dukorera mu ntara, ariko kugira ngo twirinde ibyo bita duplication cyangwa gukora ibyo bamwe bakoze natwe kandi tujya gusubiramo, twifuza ko iyo bishobotse imiryango dukorana kandi ari abamambure abanyamuryango bacu, ibyo bakora twe tububakira ubushobozi, haba mu mahugurwa tubakorera, hari n'abo tubasha kugira gufasha kugira ngo haboneke ubushobozi bwaho bashakishije ubushobozi faranga, reka byite gutyo, kugira ngo babashe kugira ibyo bageraho birenze ibyo basanzwe bakora. Rero twigeze kuba dukorera mu karere ka Nyaruguru, akarere ka Gatsibo, akarere ka Bugesera ndetse no mu karere ka Gasabo, ariko icyo nagira ngo nongereho ni uko tugira umwihariko wo guhugura abana, ibyiciro by'abana ubwabo, ngira ngo niba ari mu Rwanda arabizi ko tugira amahuriro y'abana bagiye batorwa ku nzego zitandukanye, abana bahagarariye abandi kugira ngo umwana agire uruhare mu bikorwa, ntabwo ari ukuvuga ngo agire uruhare mu bimukorerwa gusa, ahubwo agire uruhare mu bikorwa igihe yumva hari ibyo akurikira mu makuru, hari ibyo yumva hatuye, ariko nawe abe yabasha gutanga igitekerezo cyiwe. Abana rero bagiye bahugurwa mu buryo butandukanye, ariko tukanahugura noneho n'ibyiciro bitandukanye by'abantu. Nutwo turere nari nkubwiye twagiye duhugura abarimu, abahagarariye amakoperative, abayobozi b'amadini, ku bintu twabonaga ko bigaragara ko ari ibintu bikabije cyangwa bigaragara ko birimo ihohoterwa y'abana nk'ibijyanye no gukoresha abana imirimo ivunanye ni ikintu bigaragara ko guhera mvuze ko ari guhera kera abana bakoresha abana ariko rimwe na rimwe ntihamenye ubushobozi umwana afite bwo kugira ibyo akora kugira ngo bamenye n'aho bagarukira bamuha imirimo n'inshingano rimwe na rimwe dusanga zimurenge bikitwa ko bibaye imirimo mibi abo rero abo twagiye duhugura abenshi hagiye havamo abantu bafata ingingo bafata imyanzuro yo guhindura imikorere n'uburyo bakoranaga n'abana abo twagiye duhugura nko mu bijyanye muri za Nyaruguru hari inganda z'ibyayi twahuguraga abo ngabo bafite za koperative ariko ababyeyi bagahabwa amakuru y'uburyo bakwiye kwirinda gukoresha abana imirimo ishobora gutuma umwana ararukira kujya gukorera amafaranga agata ingingo y'ingenzi yo kujya kwiga kugira ngo azabe umuntu w'umugabo wigirira umumaro cyangwa se umugore wagirira umumaro akigirira umumaro ku giti cye akagirira n'igihugu muri rusange ibyo rero nibyo bimwe mu byo dukora kugira ngo umwana kuvuga ngo umwana ajye ku isonga nuko ikintu ushaka kukiri ikintu ku isonga nuko kuvuga ngo nicyo wimirije imbere nicyo ushyize imbere gushyira umuntu ku isonga cyangwa zumva n'ubu uyu munsi hari siroga nyinshi zivuga umugore ku isonga umuturage ku isonga ni uburyo bwo kugira ngo iyo mvugo ifashe kuzamura imyumvire y'abantu navuga ko bafite imitekerereze cyangwa imyumvire iciye bugufi rero nicyo nashaka kumubwira ntabwo nzi aho urwego ariho rwo kumva ibintu ariko uyu munsi tuzi ko iyo umuntu adafite amakuru niwe ukora amakosa menshi ariko iyo ufite amakuru hari ibyo wirinda hari ibyo umenya ko iki ni icyaha ukakirinda ukirinda ihohotera rikorerwa abana kubera ko wamenye ko ibi n'ibi bikoze bituma umwana atajya mbere atabasha kwiga atabasha kubaho neza murabizi ko hari abana ababyeyi bajyaga babaho ugasanga yinywera inzoga akangiza umutungo abona ntagurira abana imyambaro ntihishyure abana amafaranga y'ishuri cyangwa ibikoresho by'ishuri umwana akavukira mu rugo rutagize icyo rubuze ariko akazarinda asaza atazi gusoma no kwandika bitewe n'imyumvire iri hasi kubakira abantu ubushobozi rero bisaba kugira icyambere no kugira ubushishozi kumenya ni ibiki umwana yemerewe kuko umwana buriya nubwo abantu babifata nk'umwana ngo ni umwana ariko umwana aratekereza
bivuze nyine yuko
azi ikibi kuri we
ibyo niyitanga simo yigeze kuvuga ati ese umwana azi ahashobora gutanga ikibazo
yego abo tubasha guhugura kugeza uyu munsi bahabwa ayo makuru yose ku buryo amenya ati igihe ababyeyi banjye batankoreye iki n'iki namenya aho babibwira tugira abantu bagiye batorwa ku rwego rw'imidugudu n'akagari aho bita inshuti z'umuryango abo barazwi iyo umwana yamenye ko abo bantu bahari igihe abona hari ibintu bitagenda kuko guhohotera umwana kuri iki gihe si ukuvuga ko umuhohotera ari uko nta sano agirana nawe n'umubyeyi ashobora kumuhohotera umuvandimwe we umuntu wo mu muryango akamwambura ibyatuma umwana yakabayeho neza ibyo byose rero umwana wagize ayo makuru hari ibyo adashobora guhura nabyo kubera ko yamaze kumenya kwivugira cyangwa se kumenya aho yatanga igitekerezo wa wundi wamuhohoteraga nawe akamenya ko aramutse agize ibyo avuga amukorera nako umwana yabishyira hanze rikamugiraho ingaruka ibyo byose byo kumenya guha umwana amakuru y'ingenzi ndetse n'abandi bantu ababyeyi muri rusange abarezi muri rusange murabizi nkawe Kamirindi nubwo uri mukuru ariko urabizi ko kera abana bigaga mu ishuri bagakubitwa bagakubitirwa ko bakerewe bagakubitirwa ko bananiwe kumva neza isomo yenda ikosa ritari n'iry'abana ahubwo ari n'iry'umwarimu byose byabagaho ibyo byose tubyigisha kugira ngo ari umubyeyi ari umwarimu ari umuyobozi ari n'umwana bamenye uruhare rw'umwana n'ibyo akwiye kuba ahabwa yemererwa n'amategeko ibyo rero nibyo biri mu nshingano kugira ngo umwana tuvuge ngo umwana ari kujya ku isonga kubera ko ubu twicaye hano turi mu gihugu cy'u Rwanda ariko dukikijwe n'ibindi bihugu ibyo bihugu byose iyo byegeranye nibyo bizamuka bigakura umugabane wa Afurika utuwe n'abantu benshi duhora twumva abana bamwe bava muri Afurika abasore bahora bambuka bakagwa mu nyanja bajya gushaka imibereho hanze kubera ko ibihugu byabo byananiye gushyiraho gahunda na politiki zizamura ibihugu byabo abana babo bakaba mu bihugu badafite icyizere bakumva bakwiye kujya gushakishiza ubuzima mu yandi mahanga rimwe na rimwe abakira atanabakeneye ahubwo ashaka kubakoresha ibyo kugira ngo babyaze umusaruro gusa niyo mpamvu rero turi kuvuga ngo byibura mu Rwanda gahunda ziriho politiki iriho ari iy'uburezi politiki y'ubuvuzi politiki y'ubutabera byose biha umwana amahirwe ndetse n'abandi bose bifuza kuzamura umwana ndetse n'urubyiruko kugira ngo bavemo abantu bigirire akamaro ejo bazabe bafite ubushobozi bwo guhangana ku ruhando mpuzamahanga ku bijyanye n'imibereho myiza kugira ngo bazabeho neza mu gihugu cyabo
wigeze gukomoza ku mirimo ivunanye hanyuma ariko rero hari n'ikindi kibazo ku bana kubacuruza bakabakoresha ibintu bindi ni ukuvuga imirimo idahembwa bakabakoresha uburaya ibyo ngibyo byo mu Rwanda hari byo muhura nabyo
u Rwanda ku isi nk'ibindi bihugu ntabwo ari akarwa ni ukuvuga ngo ibiri mu bindi bihugu no mu Rwanda byahaba kuvuga ngo hari ibyo duhura nabyo nk'uko ushobora kubona amakuru natwe turayabona twe nk'imiryango itari ya leta miryango ya sosiyete sivili cyakora ntabwo dufitwe twebwe nka koalisiyo umwana ku isonga ntituragira ubushobozi bwo gushyiraho ibyo twita legal aid support dutanga ngo ibibazo twakiriye tubishyire tubijyane mu butabera aritwe tubyikoreye nta bibazo nk'ibyo turahura nabyo biza bitugana bivuga ko umwana yacurujwe cyangwa se yakoreshejwe uburaya ariko iby'ababyeyi bananiwe bataye inshingano bananiwe gufasha abana babo hari ibitugeraho ibyo natwe tukabivugana n'indi miryango dukorana tukagira uko twohereza twifashije umunyamategeko giko dufite kugira ngo aberekeze aho bashobora gutanga ikirego bafite n'abunganizi mu by'amategeko bashobora kubafasha kurushaho ibyo byagiye bibaho ntabwo ari kese nyinshi tugira ariko icyo kumenya ko mu Rwanda iki kibazo cyo kuvuga ngo hariho abana bakoreshwa uburaya byahaba nk'uko biba n'ahandi ariko simvuze ko u Rwanda ntabwo rushobora kuba igihugu gifite umwihariko kuko ibyo byose ubona byihohotera rishingiye ku gitsina binyuze mu ikoranabuhanga kenshi naho bihera byifashishwa hakurikijwe iterambere riri kugenda iterambere rifite ibintu byiza ryazanye ari kubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga gukoresha imirongo y'itumanaho nk'uko za telefoni nk'uko tuvuganye n'abandi ibyo byose biri mu byiza by'iterambere ariko byagiye bizanye n'ibibi bigira ingaruka kuri ba bantu bafite ubushobozi buke bwo gusesengura abo mvuga ni bande ni ba abanyantege nke mu ntekerezo harimo abana harimo abantu batagize amahirwe yo kwiga ngo bagere aho bageza ku buryo icyo abonye cyose ari igiciye kuri radio igiciye kuri ku mbuga nkoranyambaga acyakira nk'ukuri kubera ko atazi uburyo kiba cyakozwemo na n'umugambi ukiri inyuma ibyo rero byagiye bijya aho bihindura imyumvire n'imitekerereze y'abana rimwe na rimwe ugasanga nabo bataye umurongo bashingiye ku byo babona kuko burya ibyo ugarebudiye ubwonko nibwo ubwo bwonko bwakiriye nibwo buzashyira mu bikorwa niyo mpamvu abana benshi bashukwa n'ibyo byose baba babonye kuri interinete ku bitangazamakuru bishyira hanze amashusho y'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo
yego muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni cya kiganiro cyanyu muri isanga insanganyamatsiko ni ukurengera umwana ariko rero ndiseguye kubera ko mu kirundi bambwiye yuko bivuga ibindi no kurinda umwana ntabwo ari ukumurengera ibyo mu kirundi ndiseguye rero ni ukurinda umwana kumurinda ibibi maze rero kuri telefone dufite Nduwimana Innocent Nduwimana we urahura komeye
yego n'amahoro ndakomeye
umwaka mushya
yego watwese tusangere
uherereye hehe
ndikaba mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha
yeee icyumviro cyangwa ikibazo
ni icyumviro hamwe n'ikibazo
yego
cyane cyane kugira barinde abana bato bareke kubakoresha ibikorwa bihane hahanini hanene hari abana bacanwa n'ababyeyi kubakoresha ubuzi bubarengeye kirekire twose ba nka leta yuko yofata igahimiriza ingingo yuko uwofata ariko arakoresha nk'abo bana batarashikana imyaka yo gukorera akazi kandi babona ko bagwiriye bakazohanwa bakazotangishwa n'amande kuko benshi benshi bagacana gukora ubuzi barengeye kandi baruhishe kigira kabiri ni kwirinda rero ko kugira amarigara hagati y'abo bana mu mihanda usanga buzuye ari nka benshi bagashya bafata yuko ingingo yuko bakabakuraho bamwe bakababeganiriza hamwe abandi bakaja bajane iwabo ni cyane cyane abana benshi mu mihanda bagwira kubera ari nk'abaye wabo usanga batishoboye bakabajyana ku buzi bubabemereye abandi nabo ugasanga bari hagati mu mihanda twose ba rero nk'uwo wasanga bariko bakoresha nk'ubuzi babemereye yuko bobafata bagahanwa abandi nabo bakabasubiza iyo baje bava kugira birinde gukoresha abana bakiri bato.
Nduwimana urakoze.
Yego namwe murakoze kuduha ijambo ku ijwi ry'Amerika mu kwama mutwibuka.
Yego yego rwose. Kuri telefone dufite kandi Theo Bizimana. Bizimana we urahura komeye.
Ndakomeye neza ndi mu ntara kigeze mu gihugu cya Uganda. Nabonye isanganya matsiko yanyu mbona imeze nk'ibyo bari nsanzwe ntekereza kandi mbona hano.
Nibyo
mbona abana benshi benshi kandi bari hafi imyaka cumi n'umunani bava mu gihugu cy'u Rwanda baza kwicuruza inaha mu gihugu cya Uganda.
Bava mu Rwanda bakaza kwicuruza aho ngaho?
Ya bakaza kwicuruza mu gihugu cya Uganda bijyanye n'akazi nkora rimaze mwitse hafi mu gihugu cyose cya Uganda. Nta gasoko na kamwe ushobora kugeramo ntusaniyeho bana b'Abanyarwanda. Ndibaza ngo ni ukubera iki ababyeyi babo bakemera bakaza muri Uganda kandi ari batoya bababwira ko baje gukorera akahe kazi cyangwa se Leta y'u Rwanda nimba ishobora kuba babizi ko abana bazi nta muri Uganda abana batoya bakabikiriza bakaza muri Uganda baba bazi ko baje gukorera akahe kazi kandi yaryamana n'abagabo ku kibizo cy'amashasi nk'abanyarwanda baza kubakira mu Rwanda cyangwa se ugasanga ari n'abanyarwanda baje bafitemo uruhare ariko babazira ku kibizo cy'amafaranga kandi utubari wabakoramo kumwe na za hoteli nta mafaranga baba bafite. Usanga akabari kamwe gafite karimo kagafite nka kapito y'ibihumbi y'u Rwanda ugasanga gafite abakozi cumi kandi abakozi cumi bose ari abana b'Abanyarwanda. Ugasanga ntibarya burekifasiti, ntibarya ranje, abo bana ngo bakabagura bakabashyira ngaho ngo niyo bakwirisha niyo bakwishakira icyo kurya kandi ngo niyo bakwiha n'umushahara. Mu gihugu cyose cya Uganda ibyo bintu biruzuye kandi ababishinzwe niko mwabikora ubuvugizi ababishinzwe mu Rwanda bakazabikora iperereza.
Niko se Bizima wavuze ngo bihura n'ibyo ukoramo, wabwira umutumirwa ko ukora mu biki?
Navuga ngo bijyanye n'akazi nkora kugenuka guhora ndagenda hirya no hino.
None se utwara imodoka?
Twari imodoka rimwe na rimwe mantwaye imodoka ariko bitewe n'akazi ko bosi wanjye bari kumba akura hirya no hino rero bituma nanjye ngenda ndi kuzenguruka.
Ye nuko Bizima ndagushimiye ubwo buhamya uduhaye. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Niko se Ruziga nawe ibi bintu by'umwihariko Bizimana avuze hari icyo wabivugaho nawe?
Urakoze Kamirindi, nkeka ko uko atanze amakuru yaba yarayatanze n'ahandi niba koko ayo makuru afite ari amakuru y'ukuri hari uburyo byakurikirana. Kuko nababwiye ko icyo dukora ni ubuvugizi ndetse no gukumira ibyitwa ibyaha byose bishingiye kuba habaho ihohotera ryaba rishingiye ku gitsina cyangwa ibicuruza cyangwa ihohotera iryo ari ryo ryose rishobora gukorerwa umwana. Ibyo tubikora hari n'ibyo tujya dukora dufatanyije n'inzego za Leta tuzifite mu nshingano cyane cyane nk'ubukangurambaga nko mu bigo by'amashuri mu kwigisha abana ndetse n'abarezi muri rusange kugira ngo bamenye ibyo bakwiye kujya babwira abana kugira ngo abana batazagwa mu mitego y'ibyo byitwa ibyaha batazi ko ari ibyaha. Ibyo rero niba nawe yagize amakuru ko inshingano tujya tubwira n'ababyeyi ni uko niba umenya amakuru ko ari ihohoterwa ryenda gukorerwa umwana uri uwa mbere gutanga ayo makuru kuko inzego zibishinzwe zirahari. Iyo ikibazo cyamenyekane ziragikurikirana kikabonerwa n'igisubizo ndetse n'abafatanyabyaha n'ababigiramo uruhare bakaba bafata. Rero reka mubwire ko kugeza uyu munsi yari amakuru nanjye numviye kuri iyi telefone muri iki kiganiro aramutse ayafite ubwo yazaduha amakuru yiyongeraho tukazafatanya n'abandi gushakisha uburyo niba ari ikibazo koko cyabonerwa igisubizo. Numva ari aho nagarukira kuko ntabwo ayo makuru nari nsanzwe nyazi kandi nawe aravuga ati ngiye mpora mu kazi nkoramo urampura nabo urumva ntawe ugendana nawe ntabwo tuzi ngo abahura nabo bose abo ni Abanyarwanda kandi bivuga ko ari mu mahanga ari mu mahanga ahurira nabo. Ayo makuru abakeneye ubusesenguzi burenze ibyo atubwiriye ahangaha kuri telefone. Murakoze.
Ubwo se noneho nabahuza kuko dufite nimero ye nawe dufite iyawe.
Ye ntekereza ko uburyo bwanditse niba hari website yacu wayibonye amakuru ushobora gutangiraho ubishatse wayatanga cyangwa se na email zacu amakuru afite igihamya. Iyo dufite amakuru afite igihamya turakurikirana ikibazo kikaba cyagezwe ku babifite mu nshingano kuyishakira igisubizo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo byo guhohotera abana byo kubakoresha imirimo ivunanye n'ibiki byose mbese n'uburenganzira bwabo muri rusange. Umutumirwa ni Ruzigana Maximilien, ni umuhuzabikorwa w'umuryango ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'abana, umuryango witwa Umwana ku Isonga. Kuri telefone dufite Frederic, yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu ngo ni Frederic Salpongo umureyo w'Iburega. Frederico we
uko ni ukuri
niko
muraho neza bwana Thomas Kamiringi?
Yego, uraho urakomeye. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese. Twizeye ko namwe aho ngaho Washington DC muri Amerika mumeze neza.
Turaho turakomeye rwose, umwaka twawutangiye neza. Nabo dukorana bose baraho bameze neza. Nuko
yego, mwadusubize cyane.
Yenda bikora. None se wabwiye umutumirwa neza amazina yawe nyakuri, kuko iki ni icyivugo?
Yego, naho atuye naho akorera. Usanzwe nitwa Frederic Ntawirusha Intege.
Yego,
mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nuko Ntawirusha Intege we.
Yego,
gusha ku ngingo rero.
Ndashe ku ntego rero, mu by'ukuri mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa ku ngingo yacu nziza akomeje kutuganiraho ijyanye n'ukuntu twakumira cyangwa se tukarwanya ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se n'imirimo ivunanye bakoreshwa, cyane ko njyewe nk'aho ntuye ndi imboni yo kurengera uburenganzira bw'umwana. Ishami riba mu Rwanda ryitwa Inshuti z'Umuryango. Mu by'ukuri rero ni ikintu ubona ko dushyiramo imbaraga ariko biracyagoye, kuko hari nk'igihe ujya mu birombe by'amatafari ugasanga harimo abana b'imyaka icumi, cumi n'ibiri bakikorera amatafari. Wa mukora akaguye ati ntabwo nabona abonye amafaranga ngo njye kwiga. Mu by'ukuri usanga hakenewe ubukangurambaga buhagije kugira ngo ababyeyi bumve mbere na mbere bamaze bumve ko umwana igihe yagiye mu mirimo ivunanye nk'iyo ngiyo, nibyo uyu munsi ashobora kujyamo wenda akakuzanira ayo mafaranga se akaba yanaguhahira, nubwo atari inshingano ze tubyemeranye.
Yego,
ariko se ntibibaza uti ejo hameze hati? Ni ukuri iyo miryango nibagerageze bagere n'inaha mu cyaro, cyane usanga ariho hari akarengane, usanga abana ugasanga n'umwana ababyeyi bari proud ku mwana wabo ko nimba batiyakoreye bibiri uramura ngo ajye kwiga kubera iki. Ariko watekereza wareba ibyo bibiri nibyo uyu munsi arabibona, ariko ejo azakenera kuba yarageze mu ishuri abe nawe yanakwihangira umurimo, kuko ubu isi tuganamo ni isi y'umuntu usobanutse kandi wakandagiye mu ishuri.
None se rero aho ngaho Iburega iwanyu, usibye kuba inshuti z'umuryango ibyo ngibyo urimo, nta wundi muryango urengera abana uzi uhagera?
Bo maybe ku giti cyanjye ntawo njya mbona, tujye tureka kubeshanya. Ntawo mbona mu Rwanda irahari myinshi, ariko cyane nko mu cyaro, niyo mpamvu namubwiraga ntibabururuke batwegere. Usangaho nta miryango ibarengera ihari ku buryo bashobora kujya nko muri ibyo birombe za baracukurwa za gasegereti hirya no hino y'abara ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro atandukanye harimo za konkasi, amabuye bubakisha. Usanga nta bintu byo kubirwanya bihari kandi bikagutera impungenge. Nimba uri umubyeyi ushobora kwibaza uti guwawe wenda wowe urabyumva ashobora kujya kwiga, ariko si umuturanyi utagiye kwiga ejo si uzakwangiriza? Ese u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze rute mu gihe rufite abantu bagitekereza gutyo? Ugasanga ni ikibazo gikomeye. Nanone ikindi, za Kigali yo ngiyo mu mijyi n'ahandi hose usanga umuntu avuga ati nkeneye nk'umwana w'imyaka 15 wo kurera uwanjye. Ese ko ufite akazi akajya kurera uwawe w'ejo yameze hate? Ibyo rero niyo mpamvu ingufu zigikenewe ari nyinshi kugira ngo iryo hohoterwa cyangwa se kubangamira uburenganzira bw'umwana biveho cyangwa se bigabanuke.
Nuko ariko rero nawe ndumva ufite inshingano zo kuba wageza bene utwo tubazo mu bayobozi.
Yego, murakoze rero, reka tumushimire akomeze anadusobanure kurushaho. Gusa ndatekereza ko ibyo bintu mbabwiye ari ingenzi kandi na bagenzi banjye ndabaza babyunganira. Murakoze Ijwi ry'Amerika.
Yego, Ntawirusha Intege ni wowe dushimiye cyane.
Yego,
nuko Maximilien. Yee, komera Maximilien,
wamwumvise? Murakoze cyane, reka tunamushimire ko ari no mu bafatanyabikorwa ba aho yise imboni z'uburenganzira bw'abana na bamwe mu bantu bakorana na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Bagiye batorwa mu mirenge itandukanye kugira ngo babe bamwe mu bafatanyabikorwa, nakwita ko ari nk'aba imboni nyine, ariko bakaba n'abakorerabushake bafasha mu gutanga makuru aho uburenganzira bw'umwana bwahungabanye. Turacyafite inshingano natwe ikomeye yo kugira ngo tubashe no kubageraho banahugurwe, bahabwe amahugurwa. Navuga ko mu bufatanye tujya tugirana n'iyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, umwaka ushize nibwo twagize ubushobozi bwo kugera mu karere ka Gakenke duhugura abantu bageze mu 150, barimo benshi usanga ari abantu bafite n'izindi nshingano mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, bamwe n'abarimu, abandi n'abantu bafite imirimo izwi aho batuye cyangwa bakorera, baba baratoranyijwe n'abaturage bagenzi babo ko bajya baba abantu bafasha, baba bafasha myumvire kugira ngo habeho impinduka ku bijyanye no kubaha uburenganzira bw'abana. Abo rero niba nawe ari muri abo ngabo, icy'ingenzi ni uko yavuze ati turagerageza nk'uko yabivugaga, ariko dukeneye n'ubufasha bw'indi miryango iturutse hirya no hino. Icyo twamaze kubona ni uko ari leta ubwayo ikeneye abafatanyabikorwa, ariko natwe nk'imiryango itari ya leta ifasha leta kugira ngo inshingano yiyemeje zibashe kugerwaho, tuba dukeneye n'ubufasha buturutse ku baterankunga batandukanye, no ku ijwi rya Amerika, abatwumva bafite ubushobozi babona aho babukura bajye bunganira mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Kubera ko guteza imbere igihugu tubizi neza ko bituruka mu mashyiga, navuga ko ari nk'amashyiga atatu yubaka igihugu, ari abikorera ku giti cyabo, ari imiryango itari ya leta nk'iyi yacu, ari ndetse n'abakora ibikorwa by'ubushabitsi cyangwa by'ubucuruzi. Ariko nkagira ngo icyo cyiciro cy'abakora ibikorwa by'ubushabitsi, ubucuruzi, ubwubatsi, ubucukuzi nk'uko yabivugaga, bose bongere bajye basubiza n'amaso inyuma, bategereze ko abo bari gukoresha uyu munsi babakoresha imirimo ivunanye cyangwa batabitaho mu buryo bukwiriye, igihe cyose badateguwe neza ngo bavemo abantu beza, bashobora kugira uruhare mu kuzasenya ibyo bari kubaka muri iyi minsi. Niyo mpamvu gufasha umwana ni ukwirengera, kuko iyo ufashije umwana umwe ubuzi ko byibura mu myaka 10-15 iri imbere hari abantu barenga 20 urengeye abazamukomokaho, abo mu muryango, kuko gufasha umwana ubuteje igihugu imbere kuri rwa rwego ruri hejuru cyane. Niyo mpamvu twasaba nk'uko yabivugaga abafatanyabikorwa bacu, harimo imiryango imwe yasaba ko nongera kujya kureba ibikorwa by'abanyamuryango bacu abari muri za Rulindo, umuntu yababwiraho bakajya babikurikirana nabyo. Ariko ubundi kuba uwa mbere mu gutanga amakuru aho ubonye ihohoterwa cyangwa aho ryenda kubera bigira ingaruka nziza ku mpinduka dukeneye mu bijyanye no kurengera umwana. Kuko ikibazo gikomeye ni twebwe abantu bakuru, ababyeyi, abafite inshingano runaka. Iyo urebereye ikintu kitari kidasanzwe kiri gukorwa gikorerwa umwana ukakibona nk'igisanzwe, icyo ni ryo kosa rya mbere riba ribaye rituma wa mwana wabibonye n'abandi babibonye batyo bazabona ko ari ibisanzwe. Akaga ka mbere ni ukubona ikintu kidasanzwe ukakibona nk'igisanzwe, cyangwa se reka tuvuge ngo kubona icyaha ukakibona nk'aho atari icyaha. Mu buryo bwo kurengera umwana rero dusabwa kuba abantu batanga urugero rwiza, kuko umwana burya yigishwa cyane no kubona urugero kurenza ibyo umubwira mu magambo. Niyo mpamvu abafite aho bahurira n'abana bose duhora tubakangurira ko iyo ufashe umwana ukagwira umuntu ngo azakuzanira umwana muri Kigali amuvanye iyo ngiyo mu giturage akaza kurera abawe, abawe bari kwiga we ntiyiga, ntutekereze ko uwo mwana yobewe ibyiza uri gukora iwawe kandi nawe yabyifuzaga. Twifuza rero ko abaho iyo mpinduka mu myumvire no mu mitekerereze, kugira ngo abantu bose biyumve mu iyo nshingano. Kurengera umwana wo mu gihugu cyawe uba wirengeye inshuro zirenga ebyiri. Ejo tuzaba dushaje twese. Abo bantu batateguwe neza, iyo batateguwe neza basoza bahindutse abantu babi basenya ibyo twarushye dutegura. Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira rero n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Umwana ku Isonga. Uwo muryango ni urugaga, ihuriro ry'indi miryango 23 yita rero ku burenganzira bw'umwana, ni Ruzigana Maximilien ari Kigali. Rero kuri telefone dufite Muvunyi Siriro na Thierry Niyizigama. Tubanzirize kuri Muvunyi. Muvunyi we,
ndakumva Kamirindi we,
urakomeye, umwaka mushya muhire
kuri twese. Ndakomeye, ndashima Imana, meze neza.
Nuko bwira umutumirwa woherereye.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yego, nibyo. Reka mbanze bashimire kuri insanganyamatsiko mwatuzaniye ndetse no umutumirwa, kandi n'ibyo amaze kutubwira ndabishimye cyane, ni igikorwa cyiza bakoze. Ariko reka ntangire mubaze nti bakubana bakorana bate na leta? Bakorana bate? Ikindi nagira ngo mubaze mu ntara babibona bate, kuko urumva ikiciro cyabo kiri mu mujyi wa Kigali, ariko bibaye byiza wende batubwira bati mu ntara iniyi dukorera mu karere akanaka, nabyo byadufasha. Ikindi nanone ku bijyanye n'umwana ku isonga, hari aho ubona nanjye ubwanjye mere nk'umuntu wabivuze bwa mbere, wahamagaye bwa mbere uko yavuze, nanjye hari aho nabasha kuba nabyumva. Nibyo koko umwana ku isonga uko mwabivuze, ariko hari igihe ubona aho kugira ngo umwana abe ku isonga aba ku musonga, ukamukoresha iyo mvugo. Abana nta mwana utaba mu isibo, nta mwana umwana ari mu gihugu ariko hari isibo abarizwamo. Ariko nanize zari umwana ureba mayibobo ni umwana nta gakoko, ukabona umwana uburyo amezemo ni uburyo budafite gahunda. Ishuri wapi? Yibaza abayobozi uwo mwana ari bimeze bite. Aye ni umwana usanga yaravutse ku muntu, uwo muntu akaba ntamwandikisha, uwo muntu ugasanga uwo mwana ntiyiga, wareba umusatsi we usanga ni ibindi bindi. Rero navugaga ni bari bakwiye kuba bakurikirana cyane, bakora uburyo ki bazajya bajya nko mu nteko z'abaturage bakagira uburyo ki bakagira icyo babivugaho, kuko buriya kwicara aho ngaho gutyo ngo ntegereje umwana, ngo ntegereje ko bazangizaho ikibazo gutya na gutya, ntabwo mwumva ko byabihagije.
Muvunyi we,
ikindi
wahindira aho ngaho tugahana ijambo n'izigama.
Sawa, nari mugira akazi keza, turi kumwe.
Yehe, ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko nabivuze mu kanya nyine, dufite na Thierry Tiger Asiatic n'izigama, mbega amazina niyo yanditse kuri Facebook VOA radio yacu. Nuko n'izigama,
sabe
urahura komeye.
Ndahandamutse neza cyane namwe.
Yego, turaho, umwaka mushya muhire.
Tusabikanye, tusangire.
Yewe, uherereye he n'izigama?
Ndi mu Burundi, mu gisagara cya Bujumbura kuri kaminuza y'u Burundi.
Uriga?
Yego, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'igihugu.
Mu kihe gisata?
Economy, Faculty de Sciences Economiques de Gestion.
Yee, nuko rasa ku ngingo.
Yego, kandi nambe turabashimiye ikiganiro mwaduhereje. Ni ibintu by'akamaro cyane, uko abana na cyane cyane nibo kazo z'akeje igihugu, uko nibo igihugu kiba cyiteze ko byinshi. Ariko ikibazo uko kuntu usanga bakoreshwa ibyo bikorwa bibarengeye, ahanini iki birava ku kuntu usanga mu miryango yabo bavutse ari abana benshi, ugasanga nta buryo bafite bwo kubatunga, ukagisanga abana bahisemo kujya kwirondera kwishakira amafaranga. Ni nayo mpamvu rero umuti wa mbere ushobora gukorwa wufasha kugira ngo iryo hangiro rihari ryo gufasha abo bana ngo babeho neza, ni uko ubwa mbere abantu bahiza bakabyara aho bashoboye kurera, nicyo kintu cya mbere cyokorwa. Kuko umubyeyi ashobora kubyara abana benshi, hanyuma nawe ubwiwe akananirwa no kubandikisha nk'uko Muvunyi yabivuze, kubasomesha bikamunanira, ndetse no kurondera icyo batunga bikamunanira. Niho hawe usanga abana bahisemo kujya mu mabarabara bakajya kwishakira ubuzima.
Yee, nizigama, ndagushimiye.
Namwe murakoze cyane.
Wige utsinde.
Yego me.
Yee, Radio Ijwi rya Amerika. Ruzigana.
Yego.
Yee, wabumvise bombi.
Nabumvise bombi, reka nshimire bombi mbere, ariko kuri Muvunyi Siriro w'Ikayonza. Yavuze ati ariko kuki mbese baba bibereye aho ngaho gusa bicaye, ntabwo twicaye Kigali gutyo gusa dukora. Yenda nakubwiye bitangira ko mu nshingano ya kora cy'umwana ku isonga, dufite inshingano yo gukora ubuvugizi ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo dukorana na za minisiteri zitandukanye zifite mu nshingano gushyira mu bikorwa politiki ndetse n'amategeko atuma umwana ahabwa amahirwe. Ni ukuvuga ngo cyane minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ari nayo ifite mu nshingano ibijyanye byose n'uburenganzira bw'umwana. Muri ibyo rero hari ibyo yenda ntakubwiye, kuko nakubwiye ko tujyanisha cyane no kureba niba amasezerano mpuzamahanga igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho umukono ari ajyanye n'uburenganzira bw'umwana yubahirizwa. Muri ibyo ngibyo biduha n'uburenganzira bwo gukora ibyegeranyo bitangwa mu gihe runaka, bigaragaza uko uburenganzira bw'umwana bwifashe mu gihugu, cyane bishingiye kuri raporo igihugu gitanga. Kuko iyo leta yamaze gusinya ayo masezerano, ifite n'inshingano yo kuzajya itanga raporo, nko kuri UN itanga raporo ya buri myaka itatu, kuri African Union itanga raporo ya buri myaka itatu, ariko natwe dutanga icyegeranyo
kigaragaza uko tubona uburenganzira bw'umwana bwifashe, twifuza ko ibyo tubona leta yashyizemo imbaraga hari yakoze hari igikonje ikwiye kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo yampinduka twifuza turusheho kugenda tuyibona. Nk'icyo rero hari icyo bavuga batari usanga nk'abana baraho ntitumenya niba abana baranditswe mu bitabo. Najya nkubwire ko mu byo twagizemo n'uruhare kugira ngo cyane habeho guhinduka kw'amategeko yari ariho na politiki yariho yo kwandikisha umwana mu bitabo by'irangamimerere, hari ikintu kinini cyakozwe habaho impinduka kuva mu mwaka w'2012 bishingiye no kuri ayo makuru twatangaga dukorana n'inzego zitandukanye zifite mu nshingano, habaho kuvugururwa kw'amategeko, itegeko rya 2011 rirahinduka, rya 2018 ryagiye rihinduka, n'itegeko ry'umuryango muri rusange rituma no kwandikisha umwana byoroha ugereranije n'uko mbere byari bimeze. Hari ibyavugwaga mbere ngo umwana agomba kwandikishwa mu gihe kitarenze iminsi, mbere bavugaga iminsi 15, nyuma yaho bati 30, nyuma yaho akaba hariho n'amande yari ariho. Ibyo byose kugira ngo izo nzitizi zigende zivamo nizo zaje gutuma habaho na ya kampanye cyangwa se ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu butuma guhera mu myaka 2016 na 2017 habaho impinduka. Umwana wese utanditswe icyo gihe hashyizweho itegeko ry'uko umwana wese ufite munsi y'imyaka 18 yandikwa, kandi ufite imibare igaragara cyane ko hari abana benshi batanditswe mu bitabo by'irangamimerere. Habaho guhinduka ko abafite mu nshingano kwandika abo bana mu bitabo by'irangamimerere. Kugeza aho uyu munsi umwana wese asabwa kuvukira kwa muganga, utavukiye kwa muganga niba avukiye mu kagari cyangwa mu mudugudu, hakaba hari abandi bitwa abajyana mu buzima batanga amakuru ku buryo bizamuka umwana akandikwa mu bitabo by'irangamimerere akivuka. Iyo ni impinduka nini yabaye ituma byibura umwana wese amenyekana aho ababyeyi be batuye naho umwana atuye, ku buryo byibura n'iteganya migambi rya leta n'uwo mwana ababariwemo. Ikindi rero dushaka ko yenda bajye banadufasha n'aba bagiye babaza ibibazo igihe ari mu gihugu, kuko impinduka ziba ntabwo byikora ubwo buvugizi dukora n'inzego za leta, kuko natwe tuba turi kuri fide nubwo yavuga ngo nka koalisiyo dukoreye Kigali, ariko imiryango yacu yenda imiryango imwe harimo iyo bazi za Clado za Haguruka bafite ibikorwa bitandukanye biri mu turere dutandukanye, ntabwo tumanuka ngo tujye gukora nk'ibyo bari gukora, ahubwo amakuru y'ibyo bahuriyeyo kuri fide niyo baduha badusangiza none tugakora ibyo byegeranyo bituma n'urwego rwa leta rufite mu nshingano rubona aho turi kwifuza ko impinduka ziba, niba ari itegeko rihinduka, niba ari politiki ishyirwaho bigahinduka. Niyo hagiye habaho aya mategeko menshi agenda ahinduka akenshi tuyigira mu ruhare. Ikindi rero nk'iki nani uyu muvandimwe w'i Burundi yavugaga
nizigama
hari ikibazo icyo ni ikibazo gikomeye, reka rwose namushimire ko akizamuye ikibazo cy'ukuvuga ngo ababyeyi babyara abana umubare munini w'abana mu by'ukuri nta bushobozi bafite. Hari inyigisho byagiye bibaho inshuro nyinshi ko abantu bigishwa ko bakwiye kubyara bashoboye kurera, ariko birakwiye ko umuntu wese mbere yo kubyara abanze gutekereza uwo agiye kuzana ku isi n'azabasha kumubeshaho, kubera ko mu myaka byibura munsi imyaka 18 ya mbere umwana yagombye kuba yitabwaho afashwa n'umubyeyi. Ye leta nayo ishyiraho uruhare n'ubundi amashuri uvuze ngo ashaka kwishyura ikiguzi cy'uburezi bw'umwana wawe hari byinshi utashobora. Hari izo nteganya nyigisho zikorwa, hari ibyo bitabo cyane cyane mu mashuri ya leta, ibyo byose abarimu ntabwo ushobora kubona ubushobozi bwo kubahemba igikwiriye, ariko ibyo leta yatanze hari uruhare rwa nyiri umwana umubyeyi. Niba nikavuge ngo umubyeyi yende utarize ashaka kuvuga ngo nanjye ko ntize se sinabayeho, iyo ni imvugo iteye ikimwaro kandi inashaje idakwiye kubura ko muri iki gihe igihugu cyacu kirazwi uko kingana. Hari ababyeyi ntawe ukibasha guha umwana umunani ngo avuge ngo nzamuhaza niba yaratunze ibyo inka zingahe afite hektare zingahe z'ubutaka, ubu ntabyo agifite byaragabanijwe ku buryo umuntu wese azi ko ireme ikintu cya mbere ishobora guha umwana akazavamo umuntu wigirira akamaro akakagirira n'abandi n'uko umubashisha kwiga umwuga agakora hari ikintu ashoboye gukora. Nawe byo kuvuga ngo umwana yagiye hariya mu muhanda ngo yakoreye 2000 arabitahanye murariye, ariko ejo azaba iki igihe uzaba utagihari? Ubu gihe atazabona umuha bya 2 byo kwigwa asunika niba ari ingorofani cyangwa iki, azabeshwaho n'iki? Kwiga umwuga nicyo kintu cya mbere. Ibyo rero nkavuga ko nabyo biri mu byo twagiye dushyiramo imbaraga nka koalisiyo umwana ku isonga ku bijyanye n'uburezi mwaka za 2021 nyuma gato ya COVID, niko twavugaga ku kibazo gikomeye cy'ireme ry'uburezi tugenda tunaganira n'indi miryango ya societe civile tureba n'iki cyakorwa kugira ngo politiki y'uburezi ibashe kuba ibereye inaboneye. Twifuza ko habaho n'ivugururwa ry'imishahara y'abarimu. Kubw'amahirwe icyifuzo twari twatanze muri 2021 hamwe n'ubufatanye bw'indi miryango itari ya leta, twifuza ko umushahara wa mwarimu byibura wazamurwaho 20%. Twagiye kubona tubona bawuzamura byibura muri 2022 mu kwezi kugana mu kwa karindwi bawuzamura hafi 80%. Ubu impinduka yabaye ku mwarimu, nubwo tutagenda ngo tubyirate ngo nizo twatumye, ariko byibura uko kubivuga tugiye kubigaragaza no mu nyandiko bituma habaho impinduka ituma ari mwarimu akora yishimye, noneho na wa mwana akagerwaho n'umwarimu uza kumwigisha anejejwe n'akazi ari gukora. Hari byinshi rero bikorwa nk'iyi miryango, ari nayo mpamvu tuba twifuza ko abafatanyabikorwa, abaterankunga bashobora kuba bakunganira, ndetse n'abasanzwe bakora mu mirimo yayo isanzwe, aba bacuruzi, abafite ibyo bagezeho Imana yahaye umugisha, bakwiye kujya batekereza ko iyi miryango itari ya leta hari ibyo ikora bihindura ku bijyanye n'ibikorwa byabo bitera imbere, kuko uwo mwana niyo yize agatera imbere akabasha kubona akazi akagira icyo akora, niyo uhinduka umukiriya w'iriya banki, niyo uhinduka umukiriya w'iki kigo cy'itumanaho, niyo uhinduka umukiriya w'ibyo bikorwa by'ubucuruzi. Niyo mpamvu kurengera umwana, icyo ukora cyose kugira ngo urengere umwana uba uri kwirengera wowe ubwawe. Nkanasaba kugira ngo n'ibihugu duturanye nk'ibyo mugenzi wacu yavugaga by'i Burundi, abantu babashe kujya banigira ku ngero nziza zigenda ziboneka mu bindi bihugu. Ntabwo dushobora kubaho nk'ikirwa, hari ibyiza tubona ahandi dukwiye kuvoma tukareba niba byatezwa imbere binyuze mu bikorwa byacu ubwacu. Twishimira gukora akazi dukora nka societe civile, tuvuga ngo ibitekerezo byacu dutanga bishobora gutera impinduka, iyo mpinduka yazabaho nziza, nyuma yaho tukazashimishwa n'ibyiza turi kubona ariko twarabigizemo uruhare.
Yego. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Isanga, umushyitsi ni Ruzigana Maximilien, ni umuhuzabikorwa w'umwana ku Isonga. Umwana ku Isonga ni ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana igera kuri 23. Kuri telefone dufite Habakubaho Norbert. Habakubaho.
Yego msafu.
Urakomeye?
Urakomeye kamirizi.
Umwaka mwiza.
Umwaka mushya kuri twese.
Igihe kiragiye, uhina ijambo rwose, uhina ijambo, umwanya ni uwawe.
Mbere na mbere kamanze mbashimira n'ijwi rya Amerika, nshimire n'umutumirwa ku bitekerezo atanze cyangwa se n'ubyo yasobanuye. Ariko ireme mu burezi riri gutangwa n'ibyo, ariko hari ikintu kigorana kimwe ku bantu bize kandi bajijutse bakoresha abana batarize bakabakoresha mu ngo, ugasanga ni ibibazo bibagonga, ni babareka ngo nabo bige. Ese kuki bikorwa n'abantu bajijutse cyane, kandi bamwe muri abo barimu usanga bakoresha abo bana baha uburenganzira bukwiye? Ni irihe tegeko ryaba rirengera uwo mwana aho kugira ngo azamwicisha amafaranga atarize?
Habakubaho, urakoze.
Yego cyane, namwe murakoze.
Maximilien, ndumva kumusubiza urabugana no ku mwanzuro kubera ko dushigaje iminota ibiri gusa.
Urakoze cyane Thomas. Ni ukuvuga icyo avuze, erega dufite ikibazo gikomeye cyo kuba ntibindeba. Ni ukuvuga ngo niba ubonye hari ikibazo nk'icyo ngicyo, hari babandi twavuze, hari inshuti z'umuryango, buriya icyo dushima tubona leta yacu ikora ni uko igenda ishyiraho ibyiciro by'abantu ahantu hashobora gutangira amakuru. Hari urwego rw'abajyanama b'ubuzima mu rwego rw'umudugudu, abo barahari babiri bakurikirana cyane ibibazo by'ubuzima. Hari n'abo bita izo nshuti z'umuryango, ayo hari na community policing, bagiye batorwa bafite uko bakora batanga amakuru. Ariko n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'umudugudu ikibazo cyamenyekanye, nibyo ndi bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye nk'iryica isuka. Ukaba wabibonye ukabirebera, uwo mwana wabizi ko kuba ngo umwana niyo utareba ngo ujye mu bitabo kubona niba afite irangamuntu cyangwa atayifite, umwana ushobora kumenya ko ari umwana ari gukoreshwa. Ariko ayo makuru yatange kubo bireba, noneho uzavuga uti kuki batabikurikiye? Dufite ikigo cy'igihugu cyitwa NCDA, ikigo cy'igihugu cy'iterambere ry'umwana kiri munsi y'ubuyobozi bwa minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, gifite na nimero kigenda gitanga kugira ngo bashobora kuba batanga amakuru bayatange aho ihohoterwa ry'umwana riri kubera hose ribe ryamenyekana. Izo nimero hari na polisi ubwayo, hari na ribu. Ikintu cyitwa guhohotera umwana iteka gifatwa nk'icyaha gihanwa n'amategeko, biranditse mu itegeko ry'umwana ku buryo atari ikintu cyagombye gufatwa nk'aho umuntu abirebera. Ubu ni umwarimu, niba uri umwarimu ukaba ufite gutanga urugero rwiza akaba ari wo wa mbere wabaye mu kujya guhohotera abana ni ukuvuga ngo ni akaga nta mahirwe uri guha uwo mwana nubwo witwa ngo warize ariko ntacyo umumariye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kwita ku mwana ni uguteganyiriza ahazaza, mureke dushyire hamwe tumurinde, niyo ntego yanyu. Rero ndumva ntabantandukiriye ngo buri wese ayigire iye nk'uko wamye ubitubwira muri iki kiganiro. Ye, nibutse rero abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko uri Ruzigana Maximilien, uri umunyamabanga nshingwabikorwa cyangwa se umuhuzabikorwa w'urugaga Umwana ku Isonga, ihuriro ry'imiryango nka 23 ikora mu birebana no kurengera no kubungabunga no kurinda uburenganzira bw'umwana. Maximilien, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane namwe Kamirindi.
Namwe mwese banywanyi b'Ijwi rya Amerika iyo muva mu Kagera, ndabashimiye rwose, mbashimiye ko muri ba mudatenguha, mbashimiye ko radio yanyu nubwo umwanya utubana mutoya ariko rero ni yanyu kandi mubitugaragariza buri munsi. Murakarama.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara,
ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku minsi ya gatandatu niya Mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni ukuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro Agasaro Kabura gakizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu.
Twongere twibutse ko ikiganiro muisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Yeah. Nashindwa na mali sinuwe, enge kuwa